ciidamada la dagaalanka argagixisada ee Kenya ayaa dilay qof looga shakiyay argagixiso maanta Talaada, waxaana ay sheegeen saraakiisha amnigu in ruuxa la dilay la aaminsan yahay inuu ka dambeeyay weeraradii xaddii ka dhacay Nairobi oo ay ku dhaawacmeen 4 ruux. Warkaasi oo uu soo diray wariyaha VOA Nairobi Maxamed Yuusuf, waxaa inoo soo koobaysa warbixintan Zahra Cabdi Axmed oo istuudiyaha la joogta.
Benson Kibuyu oo ah madaxa bileyska nawaaxiga magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa sheegay in ciidamada amniga ee bileyska ay ku raad joogeen ninkan laga shakisanaa tan iyo habeenimadii Isniintii. Waxa uuna sheegay in ay ka warheleen halka uu ku noolaa ayna qaadeen weerarka ay ku soo qaban lahaayeen markii hore.
This morning we were able to zero in on him at Eastleigh Section 3. We ordered him to surrender, but he couldn't board barge.
Subaxnimadii saaka waxaynu awoodnay inaynu ku qabanno Section 3 Isli, waxaynu amarnay in la hareereeyo, mana uusan awoodin inuu baxsado. Waanu dilnay, waxaana ka helnay bastoolada ay ku jirto rasaas, waxaana aqoonsannay in qofkani uu ahaa mid naga mid ah. Waa qof Kenyan ah oo ka yimid galbeedka Kenya.
Weerarkii dhacay xaddii aynu soo dhaafnay waxaa lala eegtay isku raranta Majengo, kooxda mintidiinta Soomaaliya ka dagaalantay Al-Shabaab ayaa ku xiran deegaankan isku raranta ah oo ay ka helaan dhaqaale iyo ciidanba. Kooxda mintidiinta waxaa kale oo ay sheegeen inay ka qorteen dalka Kenya ku dhawaad dhalinyaro gaaraysa 500 si ay uga barbar dagaalamaan kooxda Al-Shabaab, waxaana 18 ka mid a dhalinyaradaasi ay dib ugu soo guriyeen noqdeen gudaha dalka Kenya. Sida uu sheegay Master Kibuyu, ruuxa la dilay ee laga shaki qabay waxa uu lahaa 3 magac oo 2 ka mid ay lahaayeen dadka heesta diinta Kristaanka, halka midka kale ee Islaamka ah ee loogu yeeri jirayna uu ahaa Najib Muxuddin. Kibuyu ayaa waxa uu sheegay in bileyska ay ka daali doonin dadaalada ay ugu jiraan in ay ku ugaarsadaan dagaalyahanada Al-Shabaab iyo dadka u haya taageerada weerarada ay ka geysanayaan gudaha waddanka Kenya.
We cannot say that we are happy because we know there are many, but that is an extra mile and we are...
Ma oran karno waanu faraxsannahay, waayo way badan yihiin, laakiinse tallaabadan waa mid muhiim ah. Waxaanu isku dayaynaa inaanu helno kuwa kale oo badan.
Marka laga soo tago geerida ruuxan laga shaki qabo, bileyska ayaa weli wada hanaankii ay ku qancin lahaayeen dadka reer Kenya, isla markaana ay ugu sheegi lahaayeen inay difaacayaan hantidooda, isla markaana ay ka hortagayaan weerarada qaraxyada iyo dadka xiriirka la leh argagixisada. Dalka Kenya ayaa wajahay mowjado weerara ah tan iyo markii ay ciidamadooda ka tallaabeen xuduudda oo ay gudaha u galeen Soomaaliya sannadkii 2011.
Warbixintii wariyaha VOA-da Maxamed Yuusuf oo magaalada Nairobi nooga soo diray Zahra Cabdi Axmed oo istuudiyaha ila joogta ayaana inoo soo koobaysay.